Africa, I'm too wealthy. I keep on my job and don't care from a bitch, she feel a sicky. I got respect to manage a dunia. And I could buy this and as a big boss, I'm from Sahara.
Skate a sound.
I don't know the Baba, I know my galala. I can't give a sin, I can't go out here. No, but I don't go my own, I put a subira. Narudi nyumbani kwetu kimamba, narudi nyumbani andeni tanga, narudi nyumbani Dar es Salaam, narudi nyumbani Unguja Pemba, narudi mkoa wamenishinda haja. Narudi nyumbani kwetu kimamba, narudi nyumbani andeni tanga, narudi nyumbani Dar es Salaam, narudi nyumbani Unguja Pemba, narudi mkoa wamenishinda haja. Mama, tumemkumbuka sana. Baba yuko wapi mama? Tumemkumbuka ndio ndio. Baba yuko wapi mama? Tumemkumbuka sana. Baba yuko wapi mama? Tumemkumbuka.
Anakubali sana bosi ya sana.
Anakubali sana Taiga Jeshi from Mchukwa Dosi. Anakubali sana Nyandutosi. Nakubali sana wanangu wa mastari wa usuwega inosera. Hizi hapa pika pika za mtu mweusi. Anakubali sana Banjusela. Wanangu wa lakati njama bila kuchoka.